I got the energy to win. I'm full of adrenaline. Ambition come a 50 man. Picture me rolling. Put my everything. Dedicated energy. Stiti menipa maiki nikawe salty. Swezi kuyangusha naipatiki nina verses and Nike. Zero attention to these chicks. The energy's already channeled. And I'm moving on the fast lane. From the life's lesson I fast lane. On earth, atoki shine kama sun. Wapoto jifanya wakusomia wakuoni. So kitaka kuwa impress. Do nothing, nachola locus. Afna focus on me. Sipele kutengeneza marafiki wapya. Sito akata, ila nipele kutengeneza pesa mpya. Pesa mpya, man. I speak what I feel, I follow my intuition.
Ain't gonna be fake with you.
I speak what I feel, I follow my intuition. Ain't gonna be fake with you. I speak what I feel, I follow my intuition. Ain't gonna be fake with you. Ain't gonna be fake with you. Sometimes najikubali mimi, paka na monea wivole nizame me. Sina meneje, sina mdhamene, ane kufikisha juso midomane. Nijudi plus mungu ne muamene. Ata tamaska, tisichoki zifata dreams. Fasheni sizifati mindo fasheni ya kizazi hiki. Usinilize mini nani, eti natokea wapi. Temana nami fake, unapona sifai kwa rafiki. Nina mani, na mini adu yetu dhiki. Atushilikiane ni vipi, tutamchoma mkuki. Napenda kushinda, ndo mana ujinga nika utenga. Napenda kushinda, nagiuka mnyama ukinipinga. Nasogopi dimba, nimezaliwa kuwa bingwa. Peace, peace kwa cowboy na zizi. Washamba tunakaza, tuna drama za wajanja. Wajanja wana ujanja kuigiza, wana fake double double soul. We got to interact and sociable.
Ain't gonna be fake with you.
I speak what I feel, I follow my intuition.
Ain't gonna be fake with you.
I speak what I feel, I follow my intuition. Ain't gonna be fake with you. I speak what I feel, I follow my intuition. Ain't gonna be fake with you. Ain't gonna be fake with you. Yo. Netaji giza jema, ilikunesha kwa nangando mana skosifura. Wazusha na punizimia taa, nimezaleo siku minister. And I'm feeling at home, killing napo yona Mikey. Mziki passion, mziki kwangu so kazi, mziki movement. Mziki kwangu so business, mziki lyrics. Mziki kwangu so dance dance. Misitaji kiki, mziki si ufanyi kwa stress. Wasane, wamekosa sense. Sikuzi awimbi mapenzi, wana imba kusu sexy. Bunch of savages, this is my generation. My pain is too heavy. Everything's not as supposed to be. Everything's like, what the fuck is this? Wana ishu, wana ringa, vya msingo. Mevitenga, tenga, maisha yao ni process ya kutengeneza ujinga.